Ngiwahambile amazwe, ngawubona umhlaba, ngawubona konke nabangani. Ngiwahambile amazwe, ngawubona umhlaba, ngawubona konke nabangani. Kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya.
Kumula iyona ndawo yokhosela, iyona ndawo yokumula, iyona ndawo yokhosela. Ngoba yikinte kulo dulikaya, ngoba yikinte kulo dulikaya.
Mina bengathanda ukushika isimo siyangiphoqa, kodwa ngeke ngikhohlwe yini ngoba mna ngiyanithanda. Mina bengathanda ukushika isimo siyangiphoqa, kodwa soze ngikhohlwe yini ngoba mna ngiyanithanda. Ikhaya lami, ikhaya lami, ilapho ngisola khona ukujabula. Ikhaya lami ngiyalithanda, mina sengakubona konke. Kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya,
ayikho into enkulu okudlula ikhaya,
ayikho into enkulu okudlula ikhaya.
This is the place to be. Kuyimanje ngisetheksini, impahla zami zipakishiwe zigcwele suitcase-ini. Ngibuyela kwelakithi, ngisukela ekuseni shuthi ngizofika khona emini. I really know bazojabula, ngiphuma ukuyophanda umuzi kababa usuzovuka. Ngisazoganwa umama kona bazukulu, umndeni wami wonke ngizowakhela umuzi omkhulu. Nathi siphile njengabanye, sijabule njengabanye ekhaya. Nathi siphile njengabanye, sijabule njengabanye ekhaya. It is the place to be.
Ngiwahambile amazwe,
a home is a place to stay. I'd rather stay, always stay away from friends, especially those who are fair. Kubalekile ukuba sekhaya, indawo yemfudumalo. There is no place called home, I'd rather be home alone than being far from my home, yeah.
Ngiwahambile amazwe, ngawubona umhlaba, ngawubona konke na. Kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya,
ayikho into enkulu okudlula ikhaya.
Kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya, ayikho into enkulu okudlula ikhaya. Kodwa
ayikho into enkulu okudlula ikhaya,
ayikho into enkulu okudlula ikhaya.
Ayikho into enkulu okudlula ikhaya,
kodwa ayikho into enkulu okudlula ikhaya.